suuqa baadlaha magaalada Baydhabo oo laga gado waa dharka noocyada shal duwan gaar ahaan dharka bilaanta ganacsadaayeen oo anka badan oo ka shaqeysadaayeen bilaantun oo nololla u laadiyo kamaarayeen oo waana ka jaranga muddo dheer bilaanta ganacsadaayeen suuqyada baadlaha magaalada Baydhabo ayaa xaalada shal duwan ayaa ka shaqeeyeen si ay walan ku qabsadaan hooyo Xawa Cali Maxamed waliba iyo kumid eta hooyooyinka ka shaqeysadaayeen suuqa baadlaha magaalada Baydhabo ya radio Arladi oo ku warantiga waliya way gadaas iyo sidayaan ka faraxsantaa shaqadooda
baadlaha iyo geegada alxamdulillaah ka shaqeysadaayna wa shaqad iyo dahayte shaqo ku feelaha dageega la helay mislihi sanooyin badan ya ka shaqeysadaay baadlaha alxamdulillaah ilaahayni irsaaqahay rizq rabbiga hay meel kasto oo geeg wal ku weydiido walaal la ka helay unun untun san horta 14 sano amala baad lagaan ka shaqeysadahay awlaadey ku kursidi horumar hadway ba ku sii deereey wiil in aan gobolada ana qab binaank aan ambaha ba horumar ta sab in way ba baatooyinka xijaabada gorgoryaalka go'yaalka ad waliba oo macnaha baad la ka gada jiray intaasay tiba niyala ay aqbadooyinka oo na haysto mayba ku mid marmarar qaar shaway ba jirtee beesidii qofkeed ku fadaasi in naftir shay ba adab helno usuno way ba marmar roopa dis amalan qobid jididka dhigay nagadaayan qofkii ad beesidii ka fadaasi xoolajay ba suba ba ka xaneban si ad beesidii adan kelmad is walaashay sun shan socodan gadma aan le adeer beesidii deenti ksiifade marka ay aqbada jirto mayba intaasay tii mararka qaar ijaarkii ba seed ka dhiibas male qofki beesideed ka fadaasi suba mashquule beesisi uskiisi oo male ad marmar mararka qaar shay aqbadaas jirta reed alxamdulillaah amooyin ka shal ee iyoob haano id awlaadii oo idiyo iyo nin shaqayaan lahan ka hen haano nafsadii oo shaqayaan hadii aw shaqayaan kare din shaqayaan ma salaam walaa iyo walaan baahan naftay baahan tak ka deeraan jira
ruqiya aadan waa hooyeyaan ka shaqaysadaas suuqa baadlaha ee magaalada Baydhabo iyo ku warbiidiya durka iyo ku qaadayaan walbarashada iyo sidii qoyska shaqadaas iyo aan ka maariyaan
mayba ii kale feeyeen horta meel ay raaysa ciyaalka ciyaala laha ciyaalkay waxbarashadiyo marka san in mooyeena walanka bar lahay iyo baahida dhigii oo fiidanka daboola dartay shaqaysadaa ma sha Allah adama nolole idan feelada alxamdulillaah sida shalay hay geeki miihi alxamdulillaah shalay ijaar degnaaday hadda meel eraay soo guran la haba degana ciyaalkay waxbarashadii la socdo hay meel eraay geega naagtigay dabshashada dabkay bilskeer sama damahay hartaga walaysheeni in sheen dhatiyo shaqaday me ciyaalka gurisho meel ka feela ka siisadahay walwal biyo baan hooyo aan fadaan oo beeran diyaaran la aha maasha Allah idan ka feela shaqadu horta markaas id fahmaa safaadida iyo qasaarada walaal oo shal saaradaas maasha Allah de heer feela marahay kule markoo ma hayo qof oo meel raa xisaabta iyo hanu un shal ka saano iqaab moobil ku walin gabadha alxamdulillaah xisaabti wala shal baraday wali faa'iido wala khasaare wali oo dhun sun wala hay faa'iido aad iyo fahmahay alxamdulillaah marka sad ganacsadahay ta maamulin shaqada meeba kaleen door muhiim ah maamo in shaqeeyana ubul hor ma shaqeeyo jarna laakiin hada ma ina isbedel ka dhibay baata aabiyalkii kastoo meel ay raayso magaalada ku xunta intii oo meel eraay sun gurisho iyo meel eraay waxbarashadiyo
hooyooyinkun iyo waliba door muhiim ah ku qaadayna korinta iyo barbaarinta awlaada si aan daboolan baahiyaha qoyska.